Muve mu byokusanyirira mwezuule nga emisambwa gibalondoola. Muve mu byokuzanyirira mwezuule nga gino emisambwa gibalondoola. Buli omu tegeera gy'osibuka omanye na mazima ki omukulu gw'ovaamu. Ebyekika kituufu n'obimanya n'omanya na musamba ki ewammwe gwesamira. Sigaanye ebitabo mwabisoma naye tebyali byammwe kaakano omukoppa bali. Enesa ekyuse tudde ku nnono, enesa ekyuse ebifo ebyali ebyekyama kati mwabifuula bya lukale mu bijajamya. Omukwano gwali ogw'okwekwana kaakano gwafuuka gwa bisalo ogw'embiya. Abaali bawasanga abakazi kati muli mu bisiyaga mwendeguza. Abaali bambalanga gomesi kaakano basungira mbupale mu nguudo. Nasikunuwa okuzaala omwana omulenzi ng'omwana w'okubiri afugiikibwa mu kitooke kya nsowe. Era omwana omuwala oluzaalibwa ow'okubiri afugiikibwa ku nakitembe. Naye ensangi zino temukyafugika gwate ofugika eshinga obereka gy'ozaali. Olw'okubanga twava ku nnono ekitiibwa ky'omusajja kyafa kati kiweebwa mukazi. Mazima kati abasajja be bafumbirwa tebakyayagala kukola abakazi be babakulera. Omusanga wakangaalira baana abafumbira mmere omukazi ayingiraku. Nazzikuno ng'abawala batuuzibwa mu kkwatiro ne babayigiriza okuwaata n'okusiba emmere. Naye kati bawaata basitamye ku ntebe bafumbira mu buveera tebakyasiba mmere. Kale ndoova eri kabaka wange ensi ekyusa obuganda bubbira. Misambwa misambwa mpita misambwa
gyakwambalwa,
abange abange mpita misambwa
gyakwambalwa,
ng'owola balonga bazaale mwenna
gyakwambalwa,
abawunde n'abatonde n'abasange
gyakwambalwa,
ng'owola emizimu amayembe gaakuno
gyakwambalwa,
emisambwa mwangu wemulamula embuga
gyakwambalwa,
emisambwa 9999
gyakwambalwa,
buli musambwa n'omulimu gwagwo
gyakwambalwa,
ngenda kukimenyera kibagambe
gyakwambalwa,
mutegeere emirimu gy'emi jajja jjumba asaba obagambi ategeere n'ensozi ziriikwe jakira.
Jajja ddungu ayigga nsimbi bamweyanaakutula ddiiru. Jajja mukasaye wa marini oyo yakulira ejje ly'oku mazzi. Jajja kiwanuka wa air force oyo yakulira ejje ly'omu bbanga. Nakayimba ye mweyimiriza oyo yatweyimirira nga tusobeza. Jajja Nnamusana akalera baana emirimu gy'oyo giba jakiyo. Kawumbuli musomesa ekyo mukitegeere kuba yatusomesa bye tubagamba. Kabaka bulamu Mukama waffe oyesa wamala eyamala byonna.
Sabaka bonna jjumba tusiimye otegeere ennono n'obuwangula mbuludde ensonga. Naye lubowa oyo ye w'amakomera yakulira empingo y'amayembe. Zino ze nsozi emisambwa kwe jakkira otegeere ebifo by'emisambwa. Kubaka emisambwa gino we jakkira ekiryoka gibuna mu nsozi zonna. Jajjaffe walusi kikyuse gye yakkira olusozi lwe walusi ogwo mwateredde. Kabaka bulamu ye yakkira ttanda okuyasiimira kwateredde. Jajja bamweyana ye weekaterekke abeekatereka omubanda mwali engeso mukozi giyasibira obusungu. Kabaka ndawulayoko kweyakkira olusozi Buzinda wali ekanna bulemu. Jajjaffe Kasamitala yoko kweyakkira. Jajjaffe Wannema ye weekalangala mwatu oyitangayo okume ku byoto. Lusi kyebukasa Mukasa kweyakkira olwa sokka Kasumba kabutusa
Jakwambarwa
Jajafe chitinda yewe chitubu
Jakwambarwa
Wale rusozo rungonjire ya sima
Jakwambarwa
Mama naka ima ya sima lwe mubili
Jakwambarwa
Mama manyeno nesho muna njulile
Jakwambarwa
Susi nsawa chiwano koko kwe ya kila
Jakwambarwa
Mabata luma nyirule mshu
Jakwambarwa
Eja lulilo diri mirinze
Jakwambarwa
Mora risachi na oche zulili
Jakwambarwa
Nambine chitu beto lore senu
Jakwambarwa
Ima yugewe wale rusozo kwe wakuma
Jakwambarwa
Wakana basuka mumukobere
Jakwambarwa
Endoge ire nilorundi
Jakwambarwa
Ebyange biwe Jumba kaji tude mubuganda bulati Mujia kuda kununu Kubambi ogiti Katiri ya banyizi munomba Misambwa misambwa pita misambwa
Jakwambarwa
Abanga abange pita misambwa
Jakwambarwa
Ejo mumbuga nejo mutale
Jakwambarwa
Kumasi sako nejo gurukaru
Jakwambarwa
Ejo musozi sako ne mubiku
Jakwambarwa
Abanga abange pita misambwa
Jakwambarwa
Ola mayeme mzimune misambi
Jakwambarwa
Abange mwangu weba kama abange
Jakwambarwa Jakwambarwa
Aha
Jakwambarwa
Abanga abange pita misambwa
Jakwambarwa